Anyway, I jelly see a kamota in a bali. You still be my darling. So kumbuka,
break my heart.
What is meant to be,
let
to be.
Cry.
No matter how long it has been to be. Unani humiza moyoni, nali ama chozi. Enzwe, emi nali ama chozi, machozi machoni. Ate.
Muda murefu mimi na wewe tulikuwa tunapenda na kama Romeo na Juliet. Siku tarajia itapita wiki moja bila mimi kukuona wewe. Sasa miaka saba zimepita, siku woni sipati ujumbe. Burn and then days when we used to kiss and smile. Ulipotea sikurudi kuona. Nilijaribu kutafuta kule ulipokuwa na boishi lakini sikupaona. Some people told me ulienda Ulaya. Other people told me uliolewa. Na kuona pichani na kuota ndotoni. Nikiamuka sipati kuona. Na umia moyoni nalia machozi. Nikikumbuka yote na umia miss you.
Hata kama zimepita miaka nyingi.
La miss you.
Mina kumisikia.
Girl, I miss you.
Wadenga waise oye miaka mingi.
Still I miss you. Yeah, yeah, yeah.
Mina kumisikia. Enzu wango lipotea wapikila nikikufikiria. Nani ya moyo si feel easy. Na ile simu nilikuwa najua. Sasa hivi naipiga lakini inasema bize. Baby, nimepata hii karatas na kalam. Nataka nikutumie salam, madam. Popote ulipo, tuwamini wako. Na kwa hidi milele kwa wako. Enzwe, na hidi mi wako. Ale moyo ni mako. Siwezi kuishi maisha ni bila mapenzi yako. Baby, kumbuka zile siku njema. Ulisema, utatenda mema. Angalia vile umenidanganya. Angalia vile umeniacha. Ulikuwa pamoja, sasa nimebaki mmoja. Sipati usingizi, niko na mawazo mingi. Kulooza ebido wozo vio nabisule jode. Nimechoka na hizi mawazo, inataka kuwachana nazo. Nisipo wachana nazo, nitenda kaburini nazo.
I miss you.
Hata kama zimepita miaka nyingi.
I miss you. Yeah, yeah, yeah.
Mina kumisikia.
Girl, I miss you. Muda murefu mimi na wewe tulikuwa tunapenda na kama Romeo na Juliet. Zaki subira tiduli charumu. Ni waitane wiki nga sikula wako. Na chemiaka jiji nyomu samu na ye.
I miss you.